ShankySupplier.com. Amini kwamba hapa New Voice Star Boy anikiwa na Afrika 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 za mtu mweusi aichikumbatia pronaunkia
Sacha.
Ona ya mapenzi yamebadilika sana, mbona zamani haikuwa hivyo? Ona ya mapenzi yamebadilika sana, mbona zamani haikuwa hivyo? Kwanza usimwite baby wako we kama una hela, ona usimwite my daddy we kama una hela, ona usimwite sweetie kama una hela, ona usimwite ani kama una hela. Hao hawapendi sura zetu, wanapenda hela zetu. Ona hawapendi sura zetu, wanapenda hela zetu. Kumbe wote wagaigai, hawajaacha ubabai. Kumbe wote wagaigai, hawajaacha ubabai.
Kota mwachapati ni kupongeze, tajiri wa maba ni kukopeshe, mkunwa minazi ni kunogeshe, shangazi mwaga midora unibemende, kama kilo banguruka bapa perege, umonga kususa susa nenda kaloge, kimisi mesha zamani mapya kaoge, samchongwa kulala bucha kula kologwe, ganywe.
Kumbe wote wagaigai, hawajaacha ubabai.
Ganji na kula na menina, tuanki ukwaju na mimina, penzi uchizi ni fitina, kaji changanya na pita nae, kiki umana na sema nae, niki mtupe chaluka nae, pate uchungu bakawa zae, watu wache nawe.
Ai, tuende kama vipi shika dehera ilo, shika ukuta wo, mbaka chini we dada unazungusha yo, shika dehera ilo. Shika ukuta wo, mbaka chini kabipi unazungusha. We dada unazungusha, unachezesha, unazungusha, unachezesha talatibu unazungusha, unachezesha. Wowe, hapa Simba Ukonga, New Voice Star Boy, anikiwa na familia. Mama, anakubali sana kungula mbutu mbaka wongoni. Chiri, Mwamba, anakubali sana Big Bossy, Aniga Shaibu, anisalimia Juma Lokole Diskita, ama Sham Sham Kitani, we DJ Roja Kiss. Mama, Ankali Mambi, kubwa wambea. Anakubali watoto wa mwisho bajaji bolazi wake, aona wasalimia watoto wa makama ya mbuzi, watoto wa matimba, DJ Bade, akobelo moja, director Sabi, watoto wa kobelo gang, gang.
ShankySupplier.com.